pense aux enfants. Tango na kanisibana. Lelo tango e koki tolo bape to yeba esengeli to banza lobi. Tolembi na bitumba, toboyi lelo nzala, tosengi totonga Afrika,
avenir ya bana.
Batele oyo ya bana,
héritage na bango,
tosengi demokrasi na Afrika,
toyokana.
Mabele oyo ya bana,
héritage na bango,
tosengi annulation ya dette
na bakonde.
Mabele oyo ya bana,
héritage na bango,
ebongi to prepare avenir,
tosengi justice.
Sana mapoko Oto tombola ekolo na biso
Bana
bako mana Yele ye Bangonde bako tonga Kaya Tobie Kisa bana Avenir ya bana Pesa bango Bako tonga mokai
Kanisa bana